sidamuqa ubahmuche midabdina ayad manka bouchad asha kum masunte sidamuqa ubahmuche midabdina ayad mamanka mawchad asa kum masunte law mugwele mirta labta oo muqunshay barta maxay dig marenka imuqoni law mugwele mirta labta oo muqunshay barta maxay dig marenka imuqoni magnaantaada min id ruux dan marmi weeyda markaad weero murtiyeysan oo macaana hoo mugabi malab caasha tiri muuto murugodan maqalkaagu murugodan maqalkaagu soo mamayro magnaantaada min id ruux dan marmi weeyda markaad weero murtiyeysan oo macaana hoo mugabi malab caasha tiri muuto murugodan maqalkaagu murugodan maqalkaagu soo mamayro malin ma dal ciira lo mawsuudo mir deqa markan deedo muraqode sida malin ma dal ciira lo mawsuudo musa farxad miiran imma sheya marra waahid ma tantaydo wa magino imma musa farxad miiran imma sheya marra waahid ma tantaydo wa magino magnaantaada min id ruux dan marmi weeyda markaad weero tiyeysan oo macaana hoo mugabi malab caasha tiri muuto murugodan maqalkaagu murugodan maqalkaagu soo mamayro magnaantaada min id ruux dan marmi weeyda markaad weero murtiyeysan oo macaana hoo mugabi malab caasha tiri muuto murugodan maqalkaagu murugodan maqalkaagu soo mamayro